justnaija.com.
Aya.
Oh nana, subira imeniponza natokota. Kote kupambana tatubila yangu penzi tam tam wameliokota. Moyo kawacha na malenge lenge umeota vidonda nimefuba halinishi wenge wivu na konda anipita mbali kama kidege aniacha hoi mimegelege nazala unikana nuna bwege wena uma kama asali shapokonywa masege kaniacha gao madege dege mewa mbezi bichi mewa mlandege akumbuki nyuma. Tena sikuthubutu kumfanya jutie kunipenda niliamini milele daima daima kwa kiasi kwa kazumbuku kujapo yangu kitocha limulikia anayeweka kando inanuma inanuma yangu akili amechanganya changanya amedanganya hakuna tena siri amechanganya moyo ameugawanya
you drive me crazy, gone. Now I can't get you off my head. Can't get you off my head.
Umeniachia kidonda, kidonda. Miwe zako ninakonda. Kidonda, kidonda. Skibi mayana nakonda.
Kuna tena siri
amechanganya moyo ameugawanya
ya kumbe lipita kunusa.